ga tima kuka gufata munda Ega fikize nzi kukunda Naga supu keza wakumba Kuraka gafuga sekuye Kana tinda numfa kanyerera Ari wewe raruga chumze Mukuka gyasi na kuigerera No miragura, no miragura, no miragura Amazina yashize yagufi nibwo kuniga nunywe